This is VLC, aka Yogo. Nje undani, bada visiwani, na sambaza sumu ya mziki bwani. Mbinguni, peponi, Mungu na shetani. Niambie wewe, unampenda nani? Mema na maovu, maji kwa mapovu. Kidonda na kovu, humtego wa nyavu. Neno maneno, mdomo na meno. Kilimo mavuno, hindo chansi ya mkuno. Jua na mwezi, jana na juzi. Kondo na mbuzi, msilete upuzi. Kijungu na chungu, chako si changu. Kamba kwa pingu, anga na mbingu. Wino kalamu, au chungu tamu. Limao na ndimu, nyepesi na ngumu. Natunga na panga, kisha na twanga. Situ mimi mambo ya kiganga.
Work it down, ubiano. Take your time sometimes, scare me jano. Break it down, ubiano. Take your time sometimes, scare me jano. Break it down, work it down.
Love, penzi, masaki, bezi, kuita na tezi, kujua na mwezi. Refu fupi, bigiji, pipi, kamba mshipi, mashudu makapi, mtama na ngano, maelekezo mfano, kaswende na gono, ndo mwendo kono kono. Matiti kifuo, kicho na puo, kwa sala na ndoo, ndo tatu soo. Dole la kati, kate chapati, mida na wakati, clean how dirty. Hat kubisho, kuku jogo, kubwa mdogo, kijiti kigogo. Kupinga, ndo ninachopinga, msitu mafinga, nimehifadhi panga. Gumi na soka, chochea coke, panya na paka, nazima na waka.
Work it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Work it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Break it down, work it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Break it down, work it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Break it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Break it down, break it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Break it down, break it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano. Break it down, break it down, ubiano, take your time sometimes, scare me jano.
Yeah, this is 2015. CJ Mocha. I see you, nigga. Yeah, Big Brother Yogo, aka Freemason.